SBS Radio.
Ona leila na fa tauto ina ai le kapeneta o le fainga malo o le so fa tasinga ina o to e manu malo mai fainga palota o le aso se fulu ma le valu le masina nei. Ile maota o le kovana sili Canberra na fa tauto ina ai le palemia Scott Morrison ma lana kapeneta fau. Lea ua au fi ai se matatia o le au fai o tama itai se kapeneta o le malo tele. Ato ai, ma le au fi ai o le tangata anu umua mua o se li i Apolisini ua ulufale i le kapeneta o le malo tele. Ilu moloko vanasili Governor General Sir Peter Gosgrove o le tautonga le palemia Scott Morrison.
I, Scott John Morrison, do swear that I will well and truly serve the people of Australia in the offices of Prime Minister and Minister for the Public Service, and that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Australia. So help me God.
E toa fitu tamaita I o le kapeneta le nei, o se matati ai le ao fa'i o ni tamaita I, I se kapeneta o au se talia nei. O le teimi mua mua fo ele nei, o toa fia I se tangata mua mua, se tangata Apolisini I le tofi ministao, I se tofi ministao le kapeneta, I na ua toa fia lele I o Ken Wyatt, e avea ma ministao mata upu I tangata mua mua, po o Indigenous Affairs.
Mr. Wyatt, I invite you to take and subscribe the oath of office as Minister for Indigenous Australians.
I, Kenneth George Wyatt, do swear that I will well and truly serve the people of Australia in the office of Minister for Indigenous Australians, and that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Australia, so help me God.
To e tasi le nofoa lea o loo faitau ina pea o le palota, o le nofoa o le tumalo palota o Macquarie in New South Wales, lea o loo manifi ai le faasilinga le sui o le Labour Party le tamaitai o Susan Templeman. Ai o lea swatai au e fono ai le faafalatui e le Labour, ma e tatau na faailoa ina mai ai, sana laina iluma po o lana kapeneta faaolioli. Ai ua faaali e le taitai o le ituangai Anthony Albanese, e faapaleni lea o faio I tupā ato ai masui mai se tete ma teritori ilana laina iluma.
Scott Morrison obviously has struggled to put together a team for his front bench, given all the resignations and people who've left the parliament and others who've been offered jobs to get them out of the parliament by Scott Morrison in his first press conference. But I have no doubt that the team that we assemble will be balanced. I've made it very clear as well that I expect balance in terms of gender, in terms of state representation.
Le taitai o le Labour ma le tū wangai, Anthony Albanese, o le reporti na wha maopopo ina Craig Diet, o le SBS Newsroom.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.